Screw up on the beat.
Girl, I'm kinda confusing. I'm lost my mind. Vile unavyo mada kwa bedi, I'm lost my mind.
Yeah, yeah.
Girl, I'm kinda confusing. I'm lost my mind. Vile unavyo mada kwa bedi, I'm lost my mind.
You know chako simple, baby, una shine like a star. Vile kwenye bedi unavonyonga. Kwako sina say mama, ndo maana wanasema umeniroga. Baby unanikosha night, kwenye basi uje night. Penzi lako tamu kama coconut, yeah, coconut.
Moyo bembea bembea, I'm in love you baby I swear. Kozi nazo tabia, you make me love you.
You my moonlight, baby. You my moonlight, baby. You my moonlight, moonlight, moonlight. You my moonlight, moonlight, moonlight.
Oh yeah.
Nishela utangwe kila kona kila pande ya dunia, yeah. Sijamona kama wee, uwe ni mzule kuna waku kuzidia, yeah. Oko sex, oko good, yeah. Navyo twerk, makusudi, yeah. Kiukweli, unayodabu, yeah. Nanipag, matibabu, yeah. Hakika we ni wangu number one, na wengine watangoja. Wene nchi mini soja, nipe bila woga. Nikuchumi shizo mboga, matembele na maboga, yeah. Nivuke boda,
boda.
Moyo bembea bembea, I'm in love you baby I swear. Kozi nazo tabia, you make me love you.
You my moonlight, baby. You my moonlight, baby. You my moonlight, moonlight, moonlight. You my moonlight, moonlight, moonlight.
Bembea, bembea, I love you baby I swear. Kozi nazo tabia,
you make me
love you.